Avunanyizwa kubyenjigiriza n'emizannyo ng'eyita mu kamisona waayo avunanyizwa kubisomesebwa Dr. Cleopas Mugenyi eragidde amasomero gonna mu ggwanga okutandika okuyigiriza abaana okuviira ddala ku kibiina ekya nassale okutuuka ku pulayimale eyokusatu oluyimba lw'eggwanga naye nga luyigirizibwa mu nnimi enzaaliranwa abaana basobole okumanya amakulu gaalwo n'okulutegeera obulungi kubanga mu Lungereza kirabika ng'ekigaanyi mu ggwanga. Munnamawulire wa Radio Simba Sawe Fred Mugabi byalobye okuva ku mukulu ono leka y'abaabi kutandikira.
Kamishona Dr. Mugenyi asinzidde ku Wakisha Recreation Center mu nsinkano n'abakulira amasomero n'abakulembeze mu district ya Wakiso n'ategeeza nti gavumenti wamu ne minisitule y'ebyenjigiriza basazeewo amasomero gonna mu ggwanga okutandika okuyigiriza obulungi abaana oluyimba olw'eggwanga luyita National Anthem okuvira ddala ku nassale paka ku P3 basobole okulutegeera obulungi wamu n'amakulu gaalwo.
Abaana baffe aba nassale na ekibiina ekisooka okutuuka mu kyokusatu babadde bayimba oluyimba lw'eggwanga mu luzungu ate nga tebategeera ebigambo ebyo. N'olwekyo nsabye bakulu b'amasomero mu ggwanga lyonna si Buganda yokka okulaba nti bayigiriza abaana aba nassale n'ekibiina ekisooka okutuuka mu kyokusatu oluyimba lw'eggwanga mu ndimi zaabwe ezibayambisa okusomesa mu bibiina. Kakati mu Buganda oluyimba luno bajja kubanga baluyimba mu Luganda, ankole mu Lunyankole, Kigezi mu Lukiga, Bunyoro mu Lunyoro, Tooro bwe tutyo, Lango mu Lebu Lango, Acholi mu Lebu Acholi na walala bwe tusobole abaana baffe okuyimba oluyimba lw'eggwanga nga bategeera amakulu agali mu luyimba luno nga tebanatandika kuluyimba mu luzungu.
Dr. Mugenyi alabudde n'abakulira amasomero gonna ga gavumenti omuli enkola ya bonna basome olukandanga abazadde ensimbi ezimenya amateeka wamu ne kubasaako ebyetaago ebaleetera okukaluubirizibwa ne kiviirako abaana okulemererwa okusoma n'agamba nti basaana bakikomye bunnambiro.
You be school into a business. Children are supposed to pay half of the fees before they accepted on the first day of the term. I'm happy that the cow talked about illegal charges when I was present. Now these parents have written to the Minister of Education and Sports, Mama Janet Kataha Museveni, appealing for help. Because this UP school is charging even more than the private school. So ladies and gentlemen, I want to warn you that this year, you must change the way you have been handling our schools.
Dr. Mugenyi awadde ekyokulabirako ekyerimu ku masomero mu disitulikiti ya Wakiso lyagamba nti lifuusemmu okandanga abazadde ensimbi ezimenya amateeka era alagidde ba town clerks saako ne ba chief administrative officers okutandika okunoonyereza ku masomero ag'engeri ng'eno olw'amateeka gasobole okubakangavvula.
Nimbaweereza ekyokulabirako nti waliwo n'essomero mu disitulikiti ya Wakiso esaba omutwalo gumu buli mwana okubanga obasomesa ku weekend nti ebisale ebibasaba tebiri mu mateeka ate ekirungi ne chief administrative officer wa Wakiso abadde mu lukungaana luno tugenda okubeerako kye tukola eri bakulu b'amasomero abasaba ebisale ebitakkirizibwa. Buli district eyina akakiiko akayitibwa Rewards and Sanctions Committee ate nga mukitegeera waliwo government standing orders ezifuga abakozi bonna ba gavumenti. N'olwekyo chief administrative officer oba town clerk ajja kubanga akola kyonna ekisoboka kulaba nti abakulu b'amasomero abeenyigidde muze guno ogw'okusaba essente bakolebwako nga amateeka bwe galagira.
Saabwe Fred Mugabi, Royal Simba.